Check, 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 check. Hey, Miki Ruby cheki capital. Toka ghetto missi Barbie Joe. Brother chafu buda carido. Gang gang itakukarido. Bop bop itakolimo. Goko hora mini horrible. Niko mbele cheki horizon. Lamba lolo pewa lolipo. Yeah, bo male tuko corridor. Mnyama wengi cheki bori bro. Pizza the king, gorio. Fuck popo mini radical. Be a pastor about the nikitema mini cardinal. Mdogo mdogo hini cardio twinning mini opio. Zikishika wiko wako. Zikishika wiko wako. Zikishika, 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 zikishika. Zikishika wiko wako. Wiko, 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 wiko. Zikishika wiko wako. Chura mbaya weni tadipo. Sura mbaya lakini debe jo. Ramadan, shingo padilock. Kura iba lakini sembe no. Niki pull up toka ndudhiyo. Chini ya maji pewa sushi mob. Black chana try kuni rob. Niko mbele yao sana. Wanipati ata dawa. Bob male na Versace. Pewa moshi miti dawa. Muko maji kila siku. Mimi juu, mimi shower. Hey, kabla woge kwanza manga. Stay fly, mima bawa. Niki land wanna guai. Zikishika wiko wako. Zikishika wiko wako. Wiko 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 wiko. Zikishika wiko wako. Vintage hini kaya. Zako sawa zangu mbaya. Dar es Salaam mimi London. Paris fashion checky pattern. Zikishika wika wagon. Kitishika kawe wanywa. Fiti sima kawe wala. Inchi nzima mina tajwa. Light skin weni wala. Hini jealous kiza buzz man. Seti vela shika lighter. Miku shoto mira right man. Chini ya waba mini titan. Samba ya checky timeline. Nikichana mima kosa. Minya mwezi bila cosign. Niko wevi zenyu low tide. Hamniwezi soma profile. Daily book mini loka. Checky boots zangu lockers. Zikishika wiko wako. Zikishika wiko wako. Zikishika.